ezendila naye kakhulu ibiza nge-social engagement approach. La sithi khona kwa-social engagement facilitation, sithi before any project noma kwenzekeni, uhulumeni noma inkampani noma ma-private sector ayiqale i-engage abantu kuqala. Ngisebenzeleke kakhulu nenkampani eyiningi lapho sengize ngadevelopha nje ngisho nelokho. I do have a company called ibizwa ngo-Association of Social Engagement Facilitators. It's a regulatory body, your social facilitator, because I identified a gap lapho ngwane na umuntu abona khona ukuthi baningi abantu abasetshenziswa as a social facilitator uma kuzokwakhiwa umgwaqo, kuzokwakhiwa local housing, neenkampani zizokwakha into ethize ukuthi acommunicate nemiphakathi. But ke labo bantu thola ukuthi-ke